Remember where you got it from. Sambian Music Plumbers, don't see old.
With jam applause. Street Cage Entertainment. Listen. Kubatelo elo popi ni kutunga Kasuba gali yelo bonga mago zeba lunda. Taking the game easy ni kablua ni za sila. Neo ni na film but ni yeka bisila. Kulipe feliziva ni ziva competition. Yes do a king's elo dine revelation. Beze sani nareta konyuzi. Marapa bambo pusa neo naleta maluzi. Tine temu fana ni konda bavivelo. Nika mbuzi chicken ni chivelo. Too fresh ni choka kumatelo. Dala mazanga ni pangila mabilo. Rush D Puti yama prozi, mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Raj, di, puti yama prozi, mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Sango, manicha prophesy, mwanga raste man gata punda yesai. Sango, manicha prophesy, mwanga raste man gata punda yesai. Raj, di, puti yama prozi, mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Raj, di, puti yama prozi, mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Sango manicha prophesy, mwanga raste man ngata punda yesai. Sango manicha prophesy, mwanga raste man ngata punda yesai. Neo nili fast nifuta kunipeza. Niri wanga fit nitumiza tuleza. Neo power traffic nipita pona leji. Wakavuta nita encourage. Breakfast nishawa na kabeji. Seo city wala tina bwadwa na maveji. Dine wami poto kemufuna munga pele. Neo nikumanda nikona kuchingwele. Wara movie, Friday 13, game tai chinja apa manja nemu 14. Tauji, zimia ko vilimba. Ni ulule bena tose sama mimba. Rush, D, mputi yama prozi. Mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Rush, D, mputi yama prozi. Mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Sango, manicha prophesy. Mwanga raste man, gata punda yesai. Sango, manicha prophesy. Mwanga raste man, gata punda yesai. Rush, D, yama prozi, mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Raj, D, puti yama prozi, mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Sango, manicha prophesy, mwanga raste man, ngata punda yesai. Sango, manicha prophesy, mwanga raste man, ngata punda yesai. Wani yopa doni sina kumabanzi. Ive sini tuo kumabazi. Firefight am game na vimanzi. Punda minus elo niza punda plazi. Kurapa kwatu even ba mugazi. Vest ni kuru elo ili bepo saizi. Dine juice niki nemu china nazi. Piki wanu iyaka na machezi. Smooth skin ipa sofa wizi. Aucheza ini kole young dizzy. Dine Rashid mwana wa Islamu. Wasalamu aleko waleko musilamu. Rush D puti yama prozi, mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Raj, D, puti yama prozi, mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Sango, manicha prophesy, mwanga raste man, gata punda yesai. Sango, manicha prophesy, mwanga raste man, gata punda yesai. Raj, D, puti yama prozi, mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Raj, D, puti yama prozi, mwana wa Islam, dile puti yama prozi. Sango manicha prophesy, mwanga raste man ngata punda yesai. Sango manicha prophesy, mwanga raste man ngata punda yesai.
Aha, umfweni, yebe sisara.
Washizikyo, watu nabale kwa ingrach koko mwana mlinze lyoka.
Lego, mwana wa Islam.
Swag,
Demkanjo.
Remember where you got it from. Sambian Music Plumbers, don't see old.